Angimi ukumangazwa ungamkwami okuhlala ngine tendency yokuba uqembo oliqinile izinto enze komoya. Ungasheshi ngibona amandla enhlakanipho kaNkulunkulu aguqula nayo ngomoya wakhe kunye nezwi lakhe. Uma le nkulumo uyilalele, ungabuke ngajwayeleki ukuba kushiwo umuntu ongumshumayeli, kodwa kuyiqiniso. Angikubingelele, ngiphinde ngikwamukele futhi engosini yethu afresh. NginguSibalo Bitingema, ungumlomo kaBenedict weChristian Networks. Enye yezinto oyiqaphela ngomphostoli uPaul ukuthi ngesikhathi sinye eqaphela ukuthembeka kaNkulunkulu phakathi neyivivinye inzima zomsebenzi wenkosi, kwakusikhathi sinye futhi ayikwazi ukuyibona ukuthi unjani. Kwakumnika ithuba lokuzibuka esibukweni, abone la ahluleka khona ngakolunye uhlangothi nokuthi wayengubani kuKristu. Siphile emhlabeni lakhona isikhathi sokuzazi ukuthi awukho muhle kuyiphi ingxenye. Sekuyinto engasabhekwa ngumuntu ngamunye. Sekuvese kwenziwe noma yini, kungakhathalekile ukuthi imphumela izothini. Okumhlungu nokho ukusho ukuthi le nto ingenela ngisho nasebandleni kaNkulunkulu kubantwana bakhe. Uma ebhala ngalabo bantu kanye uPaul kuTimoteyu wesibili, chapter 3 verse 6 kuya ku-7 uthi, ngokuba kulabo kuvela abanyonyobele ezindlini bethumba abesifazane abasindwa izono, beqhutshwa ziinkanuko eziyizinhlobonhlobo, befunda njalo kepha bengeke bakwazi ukufika ekulazini iqiniso. Sihlobo sami, kulula kanjani kithi ukucula amaculo landelana, sihuba amahubo amakhulu ama-chorus, kodwa khona kunjalo siqhubeke sicule ezonweni zethu kuze kube ngokwezinga lokuthi abasindwa izono beqhutshwa izinkanuko eziyizinhlobonhlobo, befunda njalo kepha bengeke bakwazi ukufika ekulazini iqiniso. Imvelo yethu yesono ifuna ukumelana namandla oguquko olulethwa nguNkulunkulu ngomoya wakhe nangezwi lakhe. Yingakho izinto zingangeni kahle. Yingakho kwesinye isikhathi sibonakala siyindikindiki kweyikamoya. Futhi indlela eyodwa uguquko lokho ukuvula iy'nhliziyo zethu, sivulele umoya nezwi, bese sinika uNkulunkulu amandla aphelele ukubusa nokwenza umsebenzi onamandla wenkululeko kuthina. Yilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lefresh namhlanje. Ungakwazi lezi zinkulumo uyithole nge-audio ye-WhatsApp. Inombolo yethu ithi 067-706-0077. Angiphinde, 067-706-0077. Ngiyathokoza, inkosi mayigcine.